Hampendi vitu vizuri so usishangae mnachukia skia. Toka na toka sija wewe mfano nyinyi kukosea. Ukibisha unabisha bishi moyoni mwako najua. Roho inakuma demu wako anavyonishabikia. Nasugu mpaka moyoni mambo kweli tena mtoni. Sitishwi na vikatuni ndo anafanya nweje shini. Nipinga mnipinge sana mamba nizidi koma binadamu wa mwezi nitisha. Feel good love is in the air.
Yes.
Naongea na wewe, wewe, naongea na wewe.
Usijifanye hunisikii.
Wewe naongea na wewe, wewe, naongea na wewe.
Usigeuze kichwa kando.
Naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usijifanye hunisikii.
Wewe naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usigeuze kichwa kando.
Naongea, 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 naongea na wewe. Kila mstari utoni toka hapa unakuhusu wewe. Roundi hii hadi uelewe. Sikuwa chimpaka uamue. Na ufanya mziki biashara na ufanya liununuliwe. Sikia kengele wewege. Minapenda ela zangu sikubalo kudanganye nacho. Wapo zikane nacho jingo jichanganye. So lazima nena motive hii ni mother for hire. Hii ni upper cut ya tire. Na kunea shoni haya. Na mini na kuniogopa. Usini pime sepa. Na nyote zauka uzu kila mkono kila bega. Mini lyricist wakane unachemka. Ukichamka mwaka utachoka. Sauti taka ukamina fieka sina shaka. Yes nea ni bingwe feya man. Bado na mwaga slogans ni everyday my man. You see naongea 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 na wewe. Kila mstari utoni toka hapa unakuhusu wewe.
Wewe wewe naongea na wewe.
Usijifanye hunisikii.
Wewe naongea na wewe. Wewe wewe naongea na wewe.
First impression, so everything hasa kwa hii generation. Watoto wazuri wazuri wanaweza assassinations. Mimi bina mwenu hamuitaji introduction. Huna haja ya kutembea pana mimi kama sunshine. I smoke that good shit inanifanya niwaze vema. I smoke that good shit kisha narudi kukubwa. Haini zingui, haini tibui, akili zipo sawa sana. Kwenye moyo wa moyo wangu siwezi kuwa mtoto mama. Mindo chifli wali mpiga deki bahari. Mteme mdomo mdogo mwili na wapiga kwa mistari. Sio kazi yangu kuangalia kama watu wanantazama. Sio lazima pia unidis nimekupita simama. See everything I'm not maybe everything I am. Unakata huku nataka una matatizo ya brain. Show mpaka Januari tena hata Jumatano. Demand ya mziki wangu ni kubwa weka mabano.
Naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usijifanye hunisikii.
Wewe naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usigeuze kichwa kando.
Naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usijifanye hunisikii.
Wewe naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usigeuze kichwa kando.
Mamani, mama, mamani, goddamn mamani, mama, mamani. Likizama mpaka sunshine. Mama, mamani, kama katis. Mamani, mama, mamani. Mino ndugu na ela zangu tena ndugu aloshibana. Tawatingishe na greda haitakawa kajachana. Sijuzi mimi na uza mziki mfanya biashara pase. Haibidi ishe sahizi labda wana waisuse. Najukia madwi zangu na inatiri mamuzi yangu. Na wambea washi sana washudie success zangu. Msijenge my color wani mina weza kuna bad. Hii ni nice one mo. Compliment me, why not? Why not?
Naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usijifanye hunisikii.
Wewe naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usigeuze kichwa kando.
Naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usijifanye hunisikii.
Wewe naongea na wewe, 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 naongea na wewe.
Usigeuze kichwa kando.
Naongea na wewe, 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 naongea na wewe. We don't get no way. 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 We don't get no way.